mwana wango ogenda guno gwe mukiso kuwelekera okuve wadunda katonda akwatire kotuka mirembe
it's a rutana production
fatuma nakafero mwana wango ogenda mufumbo bwongo omuntu nakafero gwasose kino nyamba buyambi woterero beyo ofumbe mirembe muno mwenta dotuzo tutono kalamata bwajanga omumono sonse kango lwendo nakafero ngonywako otulala nobatika simanyo botegedde ensonga kunyonyola bulungi ebintu gwekyota tegedde ngongamba awo nganzira musiri kutika emidibo gwekyota tegedde ngongamba awo nganzira musiri kutika emidibo gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno byonna byokoze era nsiima gwe noto wankukanga abalala nondeetera omusajja ndabeko n'okutegeera gy'olaga ng'omuntu era byonna n'empisa nakafeero ezo zondaze ng'okyali ku lujja n'okwekuuma ennyo beera mukyala mufumbi eyeesonyiwa ebimuyitirirako ekyobusirise nkikukwasa ng'ekyokulwanyisa ssaabawanguzi ekitiibwa ky'abalongo okuuma n'omukwano omungi ennyo ebyama bya waka ng'onzibira owakalebulengaogyawa obe nga muyambi ow'omutima omudduukirize omukono omuzadde nkusaba ne kugwotozaala kwegubonereza omukono omuzadde nkusaba ne kugwotozaala kwegubonereza gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno
Rest in peace Prince Jobu Paulo Kafeero
yanirizanga abagenyi buli omu n'ekiti kyagwamu munnange tolengeza abantu amagezi g'abagamitwa simigejjo emyaka gimpuubidde akawero toddamu n'oswaza oluggya luno ojja okuwemula enju yange ng'okumpanyiriza mu bufumbo ebiduula by'abakyala ebyo bye byajja maama wo mu bufumbo lumiirirwa ensi yeera n'abato mubatendeka ennimi zaabwe muzibagazise ne mu njogera ekirala atowooleranga eggwanga manya ne we ndiba magombe nkomawo
ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno gw'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuzibwa ng'ofumba funa ekigambo kusagasagana oba ekyakulabira geeyo mu banno
Respect!